Boy Swiss, hit it, young business. Bado nipo mina saka pain, saka chupa mina taka pain. Ni wachore machizi, weni makuzi, wanapita kwenda kila sehemu. Nilipatoka ni kwa upe, saka chuki za kukompea. Nikakatisha tizi kwenye mapiza kuzi ticha hizi fonti, yeah. I'm so brave, saying a hot stars lucky for me. I got a mama, everything she depended for me. Kama mnasema semeni, kama kitabu someni. Simeni kutaki umeni, kama Osama Bin Ladeni. Kwenye pati la wageni, mademo utasage eni. Wendo baby wa macheni, love you baby kama penny. Na nina bang na wana kuote, walotaka mini pote. Na wapahai, na wasabai, mindo nasaka nitoke. Natoa mask off, na wapa hardcore. Mindo boy, sweet and bite, nipo high school. Na bado icon, nipeni microphone. Nataka nchane chane, mbaka totuwa rambe koni. Squeeze wana futa fegi, kutuwa kulona vibegi. Kwanza ni watoto wadogo na walaza kwenye bedi. Ningoma bado ni trailer, na wateme ya kisela. Masnichi wapo wengi, la bado na pray fair. Nimekiwashi na mboja piche na watoto wakari. Ini time meturea na inatujari. Wanaopiga kabari, nikose atamari. Na watu pia mbali, mindo na anza safari. Na kuchati staki, na bado napiga mabomu fataki. Na dada zao nao wanauliza nipo wapi. Na fili nafanya, wanaoiga wanaofata. Na watawanya, na wengine na wapaka. Skopi mane, unisame, kamu sito potea. Achana baka, mistari ina nipotea. Wananene pa masula, wale wakina pula. Wakini sema down, mimi nipo up to. Sinishike tafadhari, nimetokia mbari. Kwenye pepo wa bahari, nagongia misumari. Wanaongea kusumi, na wapa kichomi. Tena awa nisomi, na wataka dada zao.